Them be toko every day. They wanna know what we day. Baby mama funa kuzi wapeni tiendela. Them be toko every day. They wanna know what we day. Baby mama funa kuzi wapeni tiendela. Nangu mingala na shanini. Baby shaka kusheweka. Nangu mingala na shanini. Kusheweka nangu ingala na shanini baby shaka kusheweka nangu ingala na shanini baby shaka kusheweka
mvula ingalo kelepo nakasuwa kanga sari kepo come rain come sunshine nekulibe kweni ngaende baby. Niwe kanga kachola ko papa yose. Kama osa ibalako. Kuti vantu bulani ni kupatura osa ibalako. Uzisi wa wanzako, yeah. They'll be coming to tell you bad things about me. Yeah. They'll be coming to tell you kuti unisie.
They don't be toko toko every day. They wanna know what we day. Bebe mama funa kuzi wapeni tiendela. Them be toko every day. They wanna know what we day. Bebe mama funa kuzi wapeni tiendela. Nangu mingala na shanini. Baby shaka kusheweka. Nangu mingala na shanini. Baby shaka kusheweka. Nangu mingala na shanini. Baby shaka kusheweka. Nangu mingala na shanini. Baby shaka kusheweka.
Okay, nimekale shimu ino pulani. Nikamo funa tuwa kumbali. Sini limonga mamunave. Na mamene mama kona tusumbali. Niwe mwe kamfaya. Lesa paku kumumani nevo alole shepo. Pantu I can never live without you, yeah. I'll end up in a dead line without you. Gonna tell I'm my babe. It's you I'm referring to. All of my sweet cake. It's you I'm referring to.
Tell me toko toko every day. They wanna know what we day. Bebe mama funa kuzi wapeni tiendela. Every day, they wanna know what we day. Baby, mama funa kuzi wapeni tiendela.
Nangu mingala na shanini. Baby, shaka kusheweka. Nangu mingala na shanini. Baby, shaka kusheweka. Nangu mingala na shanini. Baby, shaka kusheweka. Nangu mingala na shanini. Baby, shaka kusheweka.
My sweet imbalala, nina jaira kudala. Yonze iwe, yonze ni pambari pako pere ni zankara.